kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:04 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya hattam ooltan. Barri pirezidaantummaa Obaamaa xumuramuuf guyyaan tokko hafee jala bultii bulchiinsa haaraa kan Tiraamp amajjii 19 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaate.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya kan boor kakatanii taayitaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi fudhatan Doonaald Tiraamp har'a gara magaalaa Waashingtonitti imalaa jiru jedhamee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Lammiiwwan Gaambiyaa sodaa nageenyaaf jecha biyyattii keessaa baqataa jiran oduu keessatti gabaasa qabna. Obaamaan tuuta oduuf ibsa xumuraa kennaniiru. Imaammati alaa pirezidaant Obaamaa innaa bulchiinsa Tiraamp maal ta'uuf deema? Lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Kaboor sirna ho'aadhaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Kaapitol Hiil duratti kakatanii taayitaa qabachuuf jiran filatamaan pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp arras gara Waashingtonitti imalaa jiran. Deemsichi jalqabamee jira. Deemsi kun lammiiwwan Ameerikaaf deemsa gaarii akka ta'u cimsee hojjechuuf qabsaa'ufan jira jechuudhaan Tiwiitar irratti barreessanii turan Doonaald Tiraamp. Waliin taane akka Ameerikaa deebisnee cimtuu goonu shakkiin qabus jedhanii jiru. Dubbiimaan White House Sean Spencer akka jedhanitti Mr. Tiraamp akkuma Waashingtoon dhaqqabanitti haasawa boor dhageessisan gulaaluudhaaf waan jijjiramu jijjiiruutti ka'u. Haasaan kun haasaa yaada dhuunfaa isaanii mul'ata Ameerikaaf qaban kan ittiin ibsan jedhanii jiru dubbiimaan White House kun. Xayyaaronni BW boombii harcaasaniif xayyaaronni waraanaa nama of keessaa hin qabne kan Yuunaayitid Isteetsi maadhee garee finxaaleyyii islaamummaa kan biyya Siiriyaa magaalaa Sirtee irraa kiiloomeetira 45 fagaatu kaleessa leeluu isaanii aangawa ministeerota isaa Yuunaayitid Isteetsi beeksisanii jiru. Shororkeessota ISIL haleellaan kun itti qiyyaafate keessaa gariin isaanii kanneen magaalaa Sirtee irraa gara gammoojjii sanaatti dhiyeessanii deebisanii of gurmeessuu yaalaa turan ta'uu dubbatanii jiru dubbiimaan Pentagon Peter Cook. Biyya Liibiyaa, biyyoota naannoo fi Yuunaayitid Isteetsiif kanneen balaa'amoo ta'an jarreen kun jechuudhaanis hubachiisanii jiran. Akka aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kun jedhanitti xayyaaronni Yuunaayitid Isteetsi mooraalee finxaaleyyii islaamaa san lama aleelan. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi bu'aa aleellaalee sanaa xiinxalaa jira kan jedhan Cook. Xiinxalli dura akka agarsiisutti aleellaan sun akka gaariitti milkaa'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Aleellaalee sanaan hidhattoonni ISIL kurna hedduun ajjeesamuus dubbatanii jiran. Pireezidaantiin Gaambiyaa Uud Abdel Aziz giddu seeninsa humna waraanaati alatti waldanqaa hamaa Gaambiyaa keessaa furuuf jecha carraaqqii isaatii dhumaa gochaa jiru. Pireezidaant Aziz pireezidaantii Gaambiyaa taayitaa gallakkisuu qaban garuu itti cichanii jiran Yahyaa Jammeh wajjin wal ga'anii dubbataniyyuu kaleessa gara galgalaa immoo filatamaa pireezidaantii Gaambiyaa Adaamaa Baaroo wajjin dubbachuudhaaf gara Senegaalitti imalanii turan. Filatamtichi pireezidaantummaa Gaambiyaa Baaroon har'a magaalaa galma mootummaa Gaambiyaa Banjul keessatti hirbuu seenanii pireezidaantummaa muudamuuf jiru jedhamee eegama. Pireezidaantichi Mooritaaniyaa eega aangawoota Gaambiyaa lameen waliin dubbatanii booda ibsa kennaniin ba'iin aasaa isaanii nageenya fiduu danda'a kan jedhu irratti abdiin isaanii xiqqoo ta'uu dubbatanii jiru. Yoo Yahyaa Jammeh taayitaa gallakkisuu didan itti duuluuf jecha loltoonni gamtaa biyyoota Afrikaa dhiyaa kan ECOWAS daangaa Senegaal irratti qophaa'anii eeggataa jiran. Gama biraatiin Gaambiyaan mootummaa hooggana biyyattii waggaa 22 aangoorra turaniif fonqolchuudhaaf tarkaanfii waraanaa fudhatamuu malu jala miliquuf jecha lammiiwwan biyyattii 2026 ta'an biyyoollaa sanaa Senegaalitti baqataa jiru. Pireezidaantii Yahyaa Jammeh filannoo muddee keessa geggeessameen injifatamanis aangoo gallakkisuudhaaf tole hin jenne. Gabaasaa Rich Shorok Tujubeetu dhiyeessa.
Lammi won Gambia kumala kawamandanga katamurudan garabi yodla Senegal tichayani juru. Sali li bakadanga rajrani ra akajaranit sodana genyav jecha magala garma motuma Gambia banjulin isani ban. Eye sodat enjira kagambia ke sajiru martinu amma sodake sajira ajaran. Dabi bakatota katokuma motumota kajere tiotikat umatokuma digdami jata antu gambia isani bakatan. Ibarra harkasa deta makataan dubartuta fijoleda. Jalka baturbankana dubartinto ko ijole sheshan warin gamas kese. Sababashen bakatef umfashetti kapsoftu siyasa wanturtef motuma ya hea jamin ratifulle fatamu dubati. Mak ansele akatuk amuhim fene.
Kids are not going to school. Since we came, these kids are not going to school. They just
Erganutas ufne kuno jolle mana barnotan akne barumsan akan wa hojjetan sing abani tapachuma lejette kanenke ofira godana jiran kajedanitti kanen bakata jiran manguddo dargaggo ijolle itunjedin martinu biyetti kesa bajiru jedu
dagge fatota genya oduna mafqamnu kanuma
kada ge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti president barack obama antu ta oduf ibsat umura kale sekinnanin egere america laljise abdin qabagaru addadduman biyetti kesa safu ijo biyetti mi du malajadan ka president ma filataman trump walinille mari gege sen laljisun dubataniru gabasa mary alice salinas namodes
Gazzexessota White House irra gabasan walin gafif debi isat umura gege sankanan presidentichi United States yero bulchisani tumuratan Barack Obama presidenti harao bor mudamuf jiran Donald Trumpif gorsa sanif danda memar kennu sani dubbatani jiru. Garu kanaste tumurarratti kandrach ala humna kabatu gorsa gurmu Trump rat iatu taule ubachisan.
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important to pay attention to these
ilalcha wansarrech alan yada gorsito nisa namonina nawasa jiran kennani firrettun dawa jere yada kanafi angawota nidi esemir kanifachu daf gafif de bin manamaretti tigegge samajiru ratti ilalcha kennun barbaachi sada jerame kayadamu jeran obaman daldala abbaq abenya manneni kataan Donald Trump yero taayta presidentumma biya qabatani geggeesuf jiran kanatti gargar sakka san barbaachi sulle president Obama hubachi sani jiru.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
Ojin kun oji baaye cima wanteef wan qofa hojjechun dandaamu miti jiran galmeled oksa basu shetiv kan hidan wagga sodomishani itmurame ture loltu chelsea maningra adam nirajala jiru jijira musalalchise gafid yate fenna debisanis difaman murti sanarra kasurra jijiru tu sirrida yo akaste akka murti naqa kennametin attidagama jechudan ejjenno sanichimsani dubbatan obaman Hanna odefanno fichiti kara interneti United States irratti geggeessamu kabiyyoonni akka China fi Russia geggeessan irraa of eeguudhaaf imaammata eegumsa cyber yookaan immoo cyber security baasuun biyyatti barbaachisaa ta'ullee hubachiisanii jiran. Russiaan deemsa filannoo United States dhiyeenya kana gidduu seenuu ishees balaafatanii jiru Obamaan. Pirezidaantii Russia Vladimir Putin ejjennoo farra United States qabatanii waan deemaniif hariiroo Russia waliin qabaachuun rakkisaa ta'aa jira jechuudhaan dubbatan yeroo isaanii bara kana maatii isaanii waliiniif barreessuu irratti akka dabarsan dubbatan Obamaan garuu sanas ta'e yoo safuun ijoon biyyattiin qabdu kabalaarra buute akka lammii tokkotti kan dubbatan ta'u hubachiisanii jiru dhimmoota isaa yaaddessuun ennaa ibsan akkana jedhan.
I worry about inequality because I think that if we are not investing in
waayeen walqixxummaa na yaaddessa maaliif jennaan akkaataa namni martinuu dinagdee biyyatti keessatti qooda qabaachuu danda'utti maallaqni yootti baasame malee dinagdeen dafeen guddatu kana malees akka lammiiwwan ameerikaa daranu addaan fagaataa deeman taasisa jechuudhaan dubbatan Obamaan sanas ta'e habdi egere biyattif qaban ibsani jiru presin biyattis akko ji sani cimsani tufufan jajjabe sani jiru
saatiin amma galgala keessaa 2:40 nubraa muwaree booda 12:40 ta'era wallee kanaan gara sagantaa feet ceena.
Pireezidaant Obaaman masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteets White House gadhiisee bahuudha. Yeroo ka'e kanatti wanni deeggartoonni fi qeeqxoonni isaa itti waliin
dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef nu of kalchaa jenna. Imaammata alaa kan pirezidaant Baraak Obaamaa bulchiinsa Tiraamp jalatti maal ta'uuf deema? Sindi seentu gabaasee tigisti.
Pireezidaant Obaaman masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteets White House gadhiisee bahuudha. Yeroo ka'e kanatti wanni deeggartoonni fi qeeqxoonni isaa itti walii galan tokkichi imaammata biyyoota alaa ilaalchisee bu'aan inni buuse wal mammakaa ta'uusaati. Bara hoggansa isaa keessa ajjeefamuu hogganaa Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadeen walumaagal addunyaa irratti biyyoota giddugala bahaa dabalatee jeequmsi hammaacha dhufus bulchiinsi Obaamaa fuula kanaan laafinni irraa mul'ateera hin jedhufaadha. Kanumaan walqabatee dhumaatii Siiriyaatti lammiiwwan irra gahaa jiru Yuunaayitid Isteets hambisuu akkamitti dadhabde jechuudhaan yeroo adda addaatti gaafilee ciccimaa gaafatameera. Pireezidaant Obaaman dhuma bara darbee ji'a muddee keessa gaazexeessitootaaf ibsa yeroo kennetti gaafii walfakkaataa gaafatamee ture. Deebiin isaa.
For years we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering. It has been one of the hardest issues that I've faced as president.
Lola walini riyota giddutti deemaa jiru dhaabuudhaaf waggoota hedduudhaaf hojjechaa turreerra. Presidenti Yuunaayitid Isteets ta'ee dhimmoota ciccimoo na mudatan keessaa kun tokko. Hojii gara jabina biyyattii keessatti hojjetamaa jiruuf itti gaafatamaan bulchiisa Asaadii fi biyyoota isa deeggeranidha. Harki isaanii xuriidha dhiiga dhangala'een.
Karaa biraatiin garuu lola Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti gaheen loltoota Ameerikaa dhaabuudhaan hojiin hojjete galata guddaa isa argachiiseera. Xinxalaan siyaasaa Brian Catulis giddugala Center for American Progress jedhamurraa akkana jedha.
The world was very much in turmoil and he took a situation where we were embroiled in Iraq and Afghanistan with no end in sight to those wars.
Addunyaan jeequmsa badaa keessa turte yeroo inni aangoo qabate lola Iraaqii fi Afgaanistaan keessa jiru dhaabuudhaaf mul'atni tokko hin turre. Obaamaan garuu ga'ee humni waraanaa Ameerikaa qabu guutummaan guututti dhaabeera.
Faallaa kanaatiin addunyaan yeroo Obaamaan aangoo fudhatee fi amma hoo walitti ilaallame yeroo ammaa kana irra nagaa dhabdee jirti warra jedhanis jiru.
I think there's no question that there is concern about American withdrawal from the world, American seeming inattention, lack of focus.
American gay addunyaa irratti qabdu xinnaachaa dhufuun yaaddoo ta'uusaa gaaffiin qabu. Xiyyeeffannaa fi dhimmoota cimoo ta'an duukaa bu'uu irratti duubatti hafteetti. Kun dhugaadha. Ani gama kiyyaan dhimmoota giddugala baha Awurooppaa fi Eeshiyaa irratti kanuman arga. Dhagaas.
Kanaan jedhimmoo xinxalaan biraa James Carfeno dhaabbata The Heritage Foundation jedhamurraa'e. Hoggansa haaraa bulchiinsa Ameerikaa fudhachuudha jiru hoolaalle immoo beektonni baay'een bulchiinsi Donaald Tiraamp hamboru aangoo qabachuudha jiru gama kanaan hojii akkamii karoorfatinnaa hin jedhu beekuun ulfaata ta'uu dubbatan. Pireezidaant Obaamanii fi hamboruu qabee pireezidaantii Ameerikaa ta'uudha deemu Donaald Tiraamp kanaan dura dhimma imaammata biyyoota alaa ilaalchisee waan baay'ee irratti waliin galle. Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessa harka galfachuu maluu waliigaltee niwukilarii Iraan. Hariiroon Ameerikaan biyya Chaayinaa wajjin qabaachuu qabdu maal fakkaachuutu irra jiraata? Mana hidhaa Guantanamoo han Yuunaayitid Isteets jechuudha. Cufuu fi dhiisuu irratti yaadni hoggantoonni kun lamaan qaban addaan goraadha. Ta'us pireezidaant Obaaman gorsi ati Doonaald Tiraamp qabdu maalii jedhanii gaazexeessitoonni yeroo isa gaafatanitti wanni ani pireezidaantii Yuunaayitid Isteets itti aanu gorse imaammata biyyoota alaatii qabu laalchisee wanni godhu hundi malaan. Itti yaaddamee fi karoorfamee akka ta'uu qabu. Kana malees garee yookaan immoo tuutni isaa gama kanaan waan deemaa jiruu fi waan kana dura ta'e hunda gadi fageenyaan ibsi kennamuufi akka qabu jedhee kuni balaa fi rakkoolee mudachuu danda'an jedhanii yaadan dursanii irratti hojjechuu akka isaan dandeechisu dubbate Obaaman. ዶናልድ ትራምፕ ገሩ ስርነ ሙዳ ፕሬዝዳንቱማ ጅማታ ቦሩ አመጅ ዲግደም በረኩመ ለማፍቁዳቶርባ ጎደሙዳ ዴሙንዱራ ሆገንቶተ ብይ አላወጅን አካ ኦፊ ካሮር ፈቴቲ ወልገሂ ግጌሱ ጀልቀበራ
ጎድን ሐራርጌ በሃ አና ጭናክሰን ገንደን ሄዱ ከሰት ወራን ሊዩ ፖሊስ ጀዱ ኑሎሉ ትጅራጀቹራን ጅራቶን ሂማታ ጅሩ ቡልቺንስናኖሌ ረክኒ ኩን ጅራቹሳ አማኔ ሶራን ጅራቶታፍ ቡልቺንሳ ከሳና ማዱብሴ ጅራ ገራ ሶራታን ሰንዴቢስ
አከሞልታን ጅራቶቴ ሐራርጌ በሃ ሪዮታናዩ ረክኒ ገርገራ ሂማቹ ጅራነን አሜሬ ፎነኔ አና ጭናክሰን ከሳ ዱብሰለኔ ናኖሱን ከሳ ዱብሰለኔ ከን ጀዴ ረክኒ ጅርዱበት
ገና ማገራን ሊዩ ፖሊስን አረዳ ካልማለሽኒን ኡመተ ከኛረት ያስበንቴላላ ከነማ ዱራን መከን ሚዩ ቦሪ መከናላማ ኤፍሲአር ኤፍሲአር ኮንኮላታላማ ዱባኒ ሚሊጆተ ከኛን ዱካቶሪ በ ሚሊጆነ ከኛ ዱራ በከተይ ቹዳ ኡምና ኡምኑ ጉዳራ ቤቲዛን አቺቦዳ ቢልሻን ከኛ ከጀላም ከተቦዳ መከላካን ደቄ
አሃ
መከላካን ዝወሪ ዱካቶኒ ነማተ ኮ መከላካ ራማዳይ ዛይቱ ዱካቶ ዱካቶሪ በ ሚቡ terus ini sekin kam lusan ni dia tak kumat ko kam na kawan sekin ra kam na makalakan ko di rabit ka amma makalaka kana amalu tinjiru ni di sanu jin de ka se sanis kan na jinne de so da gudda kam na makalakan ko ke gani bo de pun no pur
uloli da bat mo de mu mat jira
amma de mu tinjiru na da bat
wal jarumat wal ra da ba mo warana jiddu sen mo mal tijira
o ma warana tijira
yohi matane jechu namitti matane ifani motumman fayo tti matan fa warani ergeti namira dowamo umnu motummati ala tawutti jirtmo mal tawutti jirt
aga amma torbe de barte kalan rakisa torte beite halam bayer ko ke galde ga magala chasan gara undanu warana tiner tinje chuda
aha
badu chabe badu bakajani dandi ana jarto di vich na ve walkunam ses achitin ohoma niyu borisi ko sizani tonkolata sedi oromia nakare tiwon kunna nen gore njechu arda derbiga kanjan kenyu magaita wachin ko season marar bakajan ko season kalmale ko jeni ko season akaditi bakaga halkama to kotika banne jani warana gudda nagatro baatin jechu da
namitane dub kunam morak ne diotana nanno sun kees jiru jedo kan jede dubate inille makaw fi himachu barbanne soda fi tif jede ten hamo kan jeda
arda to orda arda gutti marsan yir arda sabadu cafe yedam marar orda fi man fudatan jiruno sangututti fonna sani jere gatani nana cerakan arda shante mi hedef of jelakaba shanta mi saren ke sa inni toko arda orda toko falama fasara faje damani jiru isan nam saren kana of tonna jelakaba gal fatani jiru toko fa filama fa mar sudan bu mana bucha arda orda toko fa echu marsani echu kalesa bombi ti darbani turan inni jelabe ti milikebe magala ke sadarbani chu gara arda kan ti galcha jiru me shara sasa walin ne chu gala jiru
bombi darbaten
liju policy da
nurat darbat
bu chara da orda la mafa
to maganen
ba tayib jalam aka kalesa libu makala kan jiddu shene to isanu itti sura dabani ti wali makala kara to ni warani to kuriye jira kalesa
man ta jes
liyu ne cholitte banani chu daba fi ndamu ratte chu ofi mafun
liyu warani liyu policy fi warana maklakiya wallole
ye isa walin tu waliman galani garu ega chi da kamboda walitti gara galan
es magal kam kaisat
orda la mafa maklakiya tu magala kaisa da barse chanu masano ajibe chu
ana chinaksen male ana birao ana birak
gusumi sakasmatte chu alama ya desa kaisa jikti waluman olla da to kuma walitti matam tejirti olla danga waldanga jidi
aha gursum aha kabrao
achuma isan madam an kanama
esa dufe kabat yare kun
nanu jijiga rakani echu waldanga jidi danga namu anas anan chinaksas inde dugun jijiga tsafan magala gudditi nanu somale echu achitu waldanga jidi achi rakani techu nanu magala gudditi nanu rakani daga aradasani gala ፈዲን ሳኒ ዱሩ መራው በቃ ዳንጋ በበሊ ፈጩራ ያው ኦመኒ ሪፈረንደም ይዳን ዋንጀላቤ እቺ ኢላማን ፍቀተም ነ ሪፈረንደም ይዶ እንገዴ ፈምንለ ትከኝ ጀደፊቹ እትገላ ጀሩቹ ካንድ ሪፈረንደም እንደዴ ፈምንለ
ይገራ መከላከያ ከሰናም ተኮጀተ ጋር ሙማታ ከሰናማ ጋር ምድይ
kamat kare nam tokko walin nam la mai chuma kan de
kamle sha kai samoga
gara ga amma kan kenya kan be ko makasa kan mahammad kan mahammad kan jaramu abbas makabasa bene itti bulchane makasa bene bulcha echo tiga fatama arda orda sanje chu
me warana kam kabar liyu policy ko ne waya kam kaba me warana ma ana kam kaba
waya liyu policy le ufatani tibe kamujra kan rangers ye chubre rangeri makasa ni ufatani tuga kan tigala jiran
kanafu fulani yaritu wallolo milisha filiyu policy fi milishan ganda orda to kofa la mafa fi sadafa ratti wallolo jirani lolikuni kale ture lola kamit lolo guddamo lola saati to komo lola kamit lola walidu kasani gargar to kosani gargariya amma lola kamit
lora go walidu to kosani yechu lora yero dera ture gam gututti ndam dange orda ardale san lola dera ke sakante chu saati kudalamarra kanke halkan isaan sagalgara saati sagale rakani hanga saati sateetitti chubiyara hanga saati sati sanitti charadda sadin dikatakatti kabatani jiru kale sum
amma man daga wujirta magal kees malti jiram
amma alan baka namni tension ateeti dadde majir baka saati akamutti galte nurukutti kanjedo echo
nami kunille namu hanga misaatiin arge rakanna jede fi wana ufi arge lakanjechun dubbat
amma denga daga nama lolli ni denga da nama da kai inda bur ganje da mu ni haje fa ne ni malisha da to san policy din mutani da kani haje ni di policy ga ye di se policy ga ne dai to amma makala ke da fe jira de biya jani ni makala ke an jero da ke ummat masanya kuma da ja se galgala makina la mamma sa bira du fani wajira policy burani komandara fi policy fi fabino da walit ki amani isini badi ga ba rambo da se rabu ba tani ara da kare tani nama yoro itan yekadda yani sadetti ye yani raisan nama yoro bari wurde sa ko dalama ta tiki bani ni amma surana nama ta kaji sene mun to ko gubani makala ke ayero do bujidu sene ni radi bi lama de jena makala to sene amma di bolisin makina gani ta kawe sun dai da tani no kai ta dabrani makala ke to hani ki ta dura di enti sabira amma sana milande mani polisi kanyon dauli kabani idan no era kaani nama afurbija ambisani
ana janaksen ke satimo
ana janaksen ke satti magala ke satti sana afurbija yo amma ga ega sa asri de barre kana za galde barre kana iti di samali amma chira dene ni aradda zero ulati jam to kaisan gira
aha
ni se amma kana ti di bisan te male iti indi bisan ga kana ma gutu ega ra godan nama afurbija kaba malola buya apran ganati gege sameti nama sadi kalubu dage namnya horis kanda wa me chuda
nama afran nam saden lubu da bebeta
nama saden da kosa inda gur janin inda gur yabi mahmud ismail to kos asan badal janin ka ur date
ida ta gandamo jiratu ma ba namu ma jirata
ne risha ra sanet mo kan kan fara ambaro bira karmale radda janta ka san magaisa nin daga de amma ini ni milisha magandati
kanafu warre kun joftu milisha gandati kalubbu da kun joftu warre milisha gandati
eh milisha gandati jiradan ga kan dawa men jirabeete jiradan amma baka karmale kana baka inda buru tibi kana nama afur ne jira kan dawa me kana jifur ma kana wudu ka kai jiru makina da dabbatani di polisi ni da kana da kutani jiba kana gubba dawa me ambulansi lalwan je jai buana jai ba genama dawa me sa seji akai ti fudan soja tani ole masri ba sa ko lalama rat ambulance ko te gama gama ko te kana kana energi amma wani ni jati energi to ani se mu diru kun
nami tane to bifna mot ga fata ma imma na gena ana chenaks chenaksaniti obo ahmed yasin akan jechun huan jiranutte
wali busi akai jiru ho wali busi jira ajira smar ga ma ne ra ko akasi jetu jira soko
eh
amma jira wani akasi wani jiru jechu
amma yun jira ee nu fenu wallolu jira abu ahmed ee nu fenu tollolu
jira awasa da wujira awasa
ho liyu polisi tu awasa da wut jira
eh
pana gammana ma mai kat sanin ramada e kan lubbu sanin rada be
tu wala sanin wala juru iti manne jira wai ne da basine jira
mali le da basine
umni warana ne bibre jirti sanamas ge besu jirange jira
aha umni warana len ufte sanbir jirti
eh jete ta ayi jirti sanamas ge besu jirti ayi
lole kun guya haga medeme nama haga metulbu dabe nama haga metudwe romia gamo romia ti idiotan
gurbato ko fazu e amara kon balo ngi jisu
a gurbato ko tudwe
e idiotan
OAN gurbaan kun gandi kam keessa.
Marari.
Akka nu qubqabnutti lolii kun kalmaalee deemu jira, mararii deemu jira, hordaa tokkoffaaf lammaffaaf sadaffaa deemutti jira. Naannoo kan hedduu keessa lolatti jira jedhanii baroo tokkoffaaf lammaffaallee lola jira jedhanii cinaaqsan keessa jechuudha. Lolii aanaalee yookaan gandi kana keessatti deemu jiru kun lola gam guddaati yookaan waan uummata gam baqachiisa.
Mootummaa isa quba qabdi. Mootummaan ammallee as gabbeessuu jirti. Akka naannoo Oromiyaa ittiin mee jira. Akka federaalaa ittiin mee jira. Wani qorannoo asirraa jiru.
Lolli kun maalirra jalqabe obbo Ahmed? Chuun liyyuu poolisii turfee naannoo keessan dhahee jecha dhageenye, makiina lamattu seenuu jira jecha dhageenye, federaala keessallee walitti dhukaasanii namni madaa'ee jecha dhaga'u jira. Yoo guyyaa shan deemaa ture yoo hin dhaabbatin har'allee lolaa fakkeenyaaf kalmaalee keessa jira jedhanii humni keessanii ala ta'uu jirti miti ree?
Walii federaalaa walii madaa'u hin jiru, federaalaa walii waldaa walii hin jiru. Yeroo federaalaa baqatan dhaqee irraa deemaa jechuudha.
Amma lolii guyyaa hagam lolii naannoo keessan keessi jira aanaaf yookaan gandi kam keessi lolii jira ammaan tana obbo Ahmed Yaasin?
Hangumaama lokkoo isa san keessa jira malee bakka kanaa jiru.
Oo jechuun hangumaama maqaa dhoofni suni?
Hangusumaa.
Jechuun hordaa fa'a ambaaroo fa'a gandama maqaa dhoofni kana. Gaafiin isaanii maali liyyuu poolisii yoo dhufanii naannoo Sumaaleetti dhufanii akka nu qabnutti naannoo Sumaalee dhufanii jettanii gaafiin isaanii maali lolii kun maalirraa jalqabe?
Amma wanni kun liyyuu poolisii uma jedhanii liyyuu poolisii ta'uu isaatiif wanna biraatti Maleeshiyaa ta'ullee adanuun baane yeroo bakka san dhaqan liyyuu poolisii yoo ittuu jiraniif malee huccuu liyyuu poolisii kan agarree jiru huccuu Maleeshiyaa deemachuu jiranii.
Huccuu Maleeshiyaa naqatanii?
Huccuu Maleeshiyaa qaban malee huccuu ammaan liyyuu poolisii jennee hin jiru jechuudha.
Huccuu milishaa kamii qabanii jechuun warri?
Kasumaalee qaban kan
jechuudha. Meeshaa warri loluun meeshaa akkamiiti?
Meeshaa kilaashii fi faali fi kophee gurguddoo keemtana fa'a kan deemasanii.
Amma lolii kun eessatti deemuu jiru magaalirraa jechuun cinaaqsanirraa magaalaa cinaaqsan aanaa gara aanaa moo gandaa shantamii wayii qabdanii?
Aanaa cinaaqsanii gidda keessa malee magaalaadha.
Magaalirraa gam fagaatam?
Kiiloo tokko moo kiiloo siddeet moo kiiloo kudhan tokkotti.
Kanaafuu magaalaa cinaaqsanirraa lolii kiiloomeetirii 7 yookaan 8 keessatti deemuu jira.
Irraa kiiloo 10, irraa kiiloo 3, kiiloo 5 tolatani.
Kiiloo 5, kiiloo 3 fi kiiloo 10 jechuun gam gamaani?
Isaan ka humnumaan Araddaa Oromiyaa seenanii jiran malee gaa. Ittiin nuti naannoo ta'e Oromiyaan aanaa Somaalee seenanii lolluu nuti Araddaa ta'e taa'u jirra. Isaan kun hawaasuma walii bu'ee jechuudha. Mootummaan asaara kan laaltee ammaa akka addaa baasuu jirtii fi qobbooftee jirti mootummaanis.
Wanti isaan barbaadan maalii akka isaan dhageettanitti?
Nuun galama ture maal barbaadan egaa sababa ala dhufanii dha'uu jiran hawaasa malee waliin barbaadan jiru.
Gamumaa dhufanii hawaasa Oromiyaa dha'uu jiranii jetta? Obbo Ahmed Usman itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenya bulchiinsaaf nageenya aanaa cinaaqsaniiti guddoos galateeffadha.
Sooraaf keessummaa isaa hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa nagaatti bula.
Ha 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 ha